Kwevunanyizwa kubyobula mungu yetegeze zitanga welika abantu bana abajanja bidwa nebasibulwa ngomu kama babiseka kasubi nebasimatu kekirwa dechi Ebola echafu kakatira mugwanga area Congo era kati bali bulungi ddala. Chokaya dewali uo esanyu lino no kusa kuchikowe olwa abantu abasibuddwa ate wali abantu abalala basatu abasangidwa nekirwadde ki Ebola. Kigambibwa nti abasatu bano balina akakwate ku bantu abasooka okukwatibwa ekirwadde kino kyokka nabo bulijjo babakuumiddeko eriiso ejjoji obutasaasaanya kirwadde kino ng'era balina ekifo we badde bagenda maaso n'okubekenneenyeza. Mu kiseera kino omuwendo gw'abaakakwatibwa ekirwadde gutuuse ku bantu babiri nga bannansi ba Congo era ng'obulwadde bajja nabwo. Kati ministry etegeezezza ng'eggwanga bwe liri ku kalembereza akali yadde yadde era nga n'emirimu gyonna gikyatambulira ddala bulungi kinnawadda kwasa n'ebyentambula okubanga bikyagendera ddala maaso buli omu asobola okutambula okutuuka gy'ayagala ga mpaawo amukubye ku mukono.